Kọrẹntị kembụ, isi kẹtọ. Nwụnna m, mụta dịkwa ike pụgharị n'ofe epuru ndụ mgbe Chileke bulek. Ofu m furunu, bụkwa ofu epuru ndụ emekwadu mere ndị mbọ ndụ bụkwa dọnwa asha, lihe ka ekeres. N'oge ogide m nke unere, ọhụmede duru n'uri, esi n'une esidu sụwarụ ka eriri ya. Mbụle nta, be unu tekas kpọkwa ya nụ. Kelu na-emekwadu a umere ndị esi nune jikwa di ijeny, temunu noda zuhenya, dra noda ekpali kike. Unu tamadu, lune tukwado uzo kendu mbokuwa, lune mekwado a umere ndi. Leshi nuna tuko je fugba aso, mbedala kwara Paul. Onyo hwa aso, mbedala kwara Apollos. Unu tamadu, lune mekwado umere ndi. Mbwa, Apollos onu, obonye, to Paul, obonye. Oto dukwa ndo ozo, anyibu. Bahande jeru chilekuj, ndu goshiru nozo unu shirubje woro unu ye Jesus leka, ganyi ha, mwekotar ife na jivusro ganyime. Ife anyimeru, dukwa gege bak je akpuru ushia, oburu mbeda bekuru akpuru ushi obu akoku. Apollos, bayamin, obukwa nuru chileke, bonye meru govu evu. Oya blonye kuru akpuru ushi, monye gbariamini, taduku ife ife fube boro. Ọkwa onye bihe bụ Chileke, bịa bụ onye meri ya, govu a. Onye kụrụ ihe akụkụ, ma onye gbara ya mini, tụkọkwara eji ojilan. Ọla egeve ha, lehu lehu, be Chileke ebukwa ngo. Onye jere ugo jere, bụ obu ngo, gozi o jere gbara. Lọkwa Chileke banyili ya, tụkọrọ gbara ngba, eji ojion. Nnubeda bụ ofu Chileke kọrọ, jwaburu ụlọ Chileke akpụ. Mungide ife ọma Chileke yeri m leka, ga mungide ga eri ozi, mee ife onye mara akpụ ụlọ ọkpụba akpụkpụ eme gị. Mụtụrụ ọkpụ ụlọ, onye ọzọ nọdụ akpụkwa n'ụlọ ọba akpụkpụ. Ole, ga onye akpụ gị ọkpụ, letakwa ya mara ife ọkpụ, lele ọkpụ ụlọ bụ. N'okele ọtọdụkwa onye ọzọ, atụba ọkpụ ụlọ ọzọ, abụdọ ọfa tụwarụ, bịa bụ Jizọs Kraịst. Lele ọkpụ ụlọ onu. Bọdụrụ ndụ egide mkpọlododo akpụghị ụlọ, ndụ egide opi, ndụ egide mkpumashadụ, ọdụkwarụhọ ndụ bụ oshi, bevee egide akpụ nkefe, ndụ egide ji, ndụ abụkpọrụrụ eta, bevee egide akpụ nkefe. Obenle onye monye be a marụ gị ife, ogide kpụa nke ya dubere, mbọka ikpo no Chileke wori ya, tụọ ajala ono ya, lọkụ etu mbọka onu, bebụ otu kya, ahụmozi onye monye jeri ifu. Ọkụ na-eti ya, hụa ya ma, gosikwa ngọ gbara. Onye ọkụ ekediri ihe ogide kpụa ụlọ, lele ọkpụlụ onu, Chileke bụ ya ngụ. Onye ọkụ keri nke ya, lọlarị ya lifi. Ya bere lisi onwe ya, ba azọta kwa, ọla azọta nke ya, adịtabewa agụ onye alọfụtara lọkụ enwenwu. Nnuta mmadụ lunu bụ ezilọ Chileke, lume Chileke bebụ ebubu limun. Onye emeju ezilọ Chileke, be Chileke emeju kwa ho. Le ezilọ Chileke dukwa nsọ, ọ bụrụ unu be da gede gede, bụ ezilọ ya ọ bụ. Gọta dukwa gụnụ ha, onye anọdụ gị ohere onwe ya ụwa. Gonye arịlị ya mara ife, lọgba ụwa, hakwa egbọrịrị onu, bịa bụrụ onye efe, emechaa, gọ bụrụ onye mara ife ọkpọba mara. Kelu ife ndị ife gụbere ma ife le mgboko a, bebụkwa ife efe, lihu Chileke. Lede kwara lekwofu Chileke so.
Ọ Chileke bụ onye mata je ndụ kwara nyale nkwa menyawe.
Ajụ edekwa ya ahụ lekwofu Chileke so.
Nna ji ma kwara ala ego mgo ndụ mmadụ bụ mkpakwu ife.
Ọya bụ, gọtọdụkwa onye egide gị n'ime aza aba aba. Lefuge kpa na efufu, ife mife tụkọkwara buru ihu na ihu. Ma Paul, ma Apollos, ma Kpọchita, mgbokolo ohu, ma nzu, ma ọnwụ. Ife nta, mee ife emeli ihu, ife mife onu tụkọrọ bụkọtara ihu. Nnubeda tụkọkwanụ bụkọtara ife ka Kraịst, Kraịst bụkwanụrụ ka Chileke.